Kate, Platinum, Bro, with B, Colabo, Kiram Khan, Wija Wija, UG, hey, Tugende Hatino,
Quata, 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 Tugende,
Shikamukono, Peneni Yumbani,
Bana Bekanzi, Zema Wenze,
Sisi Tumefika na Miziki Yote,
Fuda Wananzi, Zema Nonya,
Tunatoka Mbali, Sasa Tumewapata,
Zuna Tuse, Mujemba Wenye,
Teremuka, Cheze, na Mwimbo ya USB,
Wanawali Wache, Nenya, Echa, USB, Nga Mchikunda, Tulaba Pichiba, na Kampalanga, na Rehula, ya Bache, Unya, Oyokoli, Yane, Tomuleka, Kubono, Mwana, ya Zenyo, Mbulu, Kanda, Butambu, Kala kubaka saku chukuba kuyia Kwata 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 tugende
Shika mkono tweneni nyumbani
Bana bekanzi zema wenze
Sisi tumefika na miziki yote
Fude walanzi zema nonya
Tunatoka mbali sasa tumewapata
Zuna tuse mujemba wenye
Teremuka cheze na mwimbo ya USB Java wambua, za wengkube miziki change siku la nuku Mungu ala wespi, yanda virida Sula wabonda, nima wabonda Zese limba, yela siyomba Biono jabili kuwili ya mo street Hibili nze kustulu, matoto wapembe UG's tumefika Wespi style, 6 feet high Rockin' ona, saga la vayomba Tafuna chikwate, kwata mpolo la vengo tuka
Kwata kwata, kwata tukende
Shika mkono, tweleni nyumbani
Bana bekanzi zema wenze
Sisi tumefika na miziki yote
Fude walanzi zema nonya
Tunatoka mbali sasa tumewapata
Zuna tuse mujemba wenye
Teremuka cheze na mwimbo ya USB
Kwata 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 tugende Tinka zimile nkwaka kenye nyuzi Draw is a beat wetera ine Stand on my pen and step up on the stage Kwata hands wechwe komu gongo Wenga rotera watoto tumefika Noemba mkachwe kawa kamba rose in the area Code Uganda Tukwija TZ Tutafika Kenya Let me you scream your lungs out Kuno seri Mama tlemi bimba Get a wheel till 7 in the morning
Kwata 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 tugende
Shika mkono tweneni nyumbani
Bana bekanzi zema wenze
Sisi tumefika na miziki yote
Fude walanzi zema nonya
Tunatoka mbali sasa tumewapata
Zuna tuse mujemba wenye
Teremuka cheze na mwimbo ya USB
Kwata 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 tugende
Shika mkono tweneni nyumbani
Bana bekanzi zema wenze
Sisi tumefika na miziki yote
Fude walanzi zema nonya
Tunatoka mbali sasa tumewapata
Zuna tuse mujemba wenye
Teremuka cheze na mwimbo ya USB